believe in love and loyalty. Yeah, 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 yeah. Ndiyakholelwa, 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 ndiyakholelwa kuthando nokuthembeka. I believe in love and loyalty. Ndiyakholelwa, 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 ndiyakholelwa kuthando nokuthembeka.
Okay, buza, ay, ngathi basingene muva. Hey, bela ni basi sasabana. Hey, si bambe ne simbumba. Hey, angeke basi bone slugana. Hey, si tole pezu la sugana. Hey, e bati ba espika bakatani. Hey, babati putu mile basana. Hey, e songi zono zabos basha. Hey, gang, minu ngone mchige lezam. Lezam, indaba magusale kwezam. Nyan, minan kuselum denwam. Nam, mele ntutu kisezam. Gang, minu ngone mchige lezam. Lezam, indaba magusale kwezam. Nyan, minan kuselum denwam. I'm willing to take his exam. So I believe in love and loyalty. Yeah, yeah, yeah. Ay, yeah. Ndiyakholelwa, kuthando nokuthembeka. Yeah, yeah, yeah. I believe in love and loyalty.